ShankySupplier.com.
Still amazing, this is the worldwide.
Una nijua mi kwamba sina kipaji mia waspapi tumnae twende wanangu kifo kinauma tena usiombe ukikumbuka ya nyuma wanangu kifo kinauma tena usiombe ukikumbuka ya nyuma
Masera, tu ensi masera, ulai yani mbakaje.
kera, tuwa MC Masela.